na sauti flani vi tutaona feri kamchezea bila kumuita vi hivyo yani cause in my future be usiskia game up not marino out to correct me when I'm looking wrong lisemo tafurai kipindi nitakapo kupeleka ho humore my mom that any everybody welcome to my kingo I can rock your body, feel more honey, don't ufanye Tupendane, tugandane, wala tusiachane Sasa, sema na mi, okay, sema na mi Sasa, usiniache mi, ukamfata nani Sasa, songa kwa mi, okay, songa kwa mi Sasa, show me love, misha zama ndani
Ooh, she's my melody
Sura mwonekano na mate Wezi ni sungura na mbio the bata Fashta, ziki katendo anajikate La miapwa, mimi kwako nimesha nata Chap chap, nikikosa accept my apology Said diri yes, will you marry me? I don't need it, has the bugs along me Manero za ocheche hata to me Kuwi, raskesho gazo wanizi misi yuwi Kenye nimefanyanga wao miman Wow, now, umewapiga bao Kivyao, now, yeah Can rock your body, feel more honey, no ufanye Tupendane, tugandane, wala tusiachane Sasa, sema na mi, okay, sema na mi Sasa, usiniache mi, ukamfata nani Sasa, songa kwa mi, okay, songa kwa mi Sasa, show me love me, misha zama ndani
Ooh, she's my melody
Music.